Mind black in the heavens.
Love type on the case. Check it, TMK.
A massive combination. Tanzania and Kenya.
Nairobi to Dar. AI.
Bado na kupenda ma. Naomba usiniache.
Usiniache.
Lalalala. Naomba usiondoke.
Usiondoke.
Nataka kuona wewe.
Naomba
usiniache.
Usiniache.
Yeah, 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 yeah. Naomba usiondoke.
Usiondoke.
Kind of loving that you can't stop it, give me. Take a whole lot of one feet, get rid of me. Tender loving for your life, don't do it to me. Can't nobody coulda come in between a week. Me can't explain how me grateful. If she ever leave, it coulda be so painful. With her style and her grace, she be tasteful. All her ex-boyfriend, I be so shameful. Hey.
Bado na kupenda ma. Naomba usiniache.
Usiniache.
La 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 la. Naomba usiondoke.
Usiondoke.
Nataka kuona wewe. Naomba usiniache.
Usiniache.
Nitakonda, usende mbali na mi bado na kupenda. Na kupenda zaidi wa ile usitabaike. Na Dar es Salaam na kwa hidi lazima ufike. Usitabaike. Na Dar es Salaam lazima ufike. Usitabaike. Na Dar es Salaam lazima ufike. Bado na kupenda ma. Naomba usiniache.
Usiniache.
La 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 la. Naomba usiondoke.
Usiondoke.
Nataka kuona wewe.
Twende Nairobi njonami. Njonami, njonami. Achana na chege njonami. Njonami.
Njoo kwangu, twende Temeke njoo kwangu.
Usiondoke.
Njoo kwangu, chana na waire njoo kwangu.
Usiondoke.
Okay.